chiqueza sazivera senti chechinyimbi sevigambeluira sicheva katulonsula mukwiya ngasikula njito kupanga embozi obwongo manyi bubera wamuti fetu butambuza okuzula ebindi tabula omutwe ngufumba devi newemba mukubo neweba takisi sitoli yakati najijje bulaya banabagendayo baswaza nsero nyakunyumya omanyeze wendi musajja yetegereza okuyamba abagulanyabo mutuga gwalina engeri etiisanze ekintu kyalina kinyuma okukamala nakisunasuna kifuula ddongo so kyandi mukenya okuyamba ensero kusudde n'empisa mulonze enzungu semwali mulina zibuuse bipapa singa mukoppa yeziba zigasamwe nandi baalaza okusiima ddevi ebintu bizibu mukoppa enkyamu n'abagendayo baleese birwadde kuno okufunama mukoppe bazungu munaatera ngoye zisuula erumuki okwendeguza kuvudde bulaaya mwakoppa abali okutunda ebyammwe noono gwenyimyalugo bya joni yalinnyagwako n'okugenda e canada ddala yali asomye ffe twamukkiriza diguli n'afunanga kuusa eddukita bwe yatetenkanya yagenda canada ajakola emisomba kudaabeeru bwatuuka ssebo yasenga muzungu joje paati yawo n'amulaga ekyu joje paati lintegeeza muzungu yalinawo ebibwa ebikunnumba biti bayagala afuna omulunzi abaawo kanaaza ebibwera n'abiwalanki mitwalo gye nnusuzi n'aweebuuyo kolugo byammaze okuteebya ssente ogw'obudookita ye n'agulekaawo n'alunda ebibwa ddala abannange kumbwa z'omuzungu kwali emweti enka zennene nkula akaddooga joje paati linnyini bwanzungu najagala okkira nnyina abannange yafuna n'endowooza n'agamba ati ajagifunira omukumbi mulayifu kamuntu wa ddala alibeera musajja yababbawo ekibwali teeba ssente linda kujgitantereeza eswiiki tere mmalirize nga mwewuunya biruge lugobya bwafuna ebigambo ng'ebyo n'agamba mmaze okuteeba ssente jagganza ekiwamu byekukutu biti muganda kyamanyi nti ŋŋanza mbweno era yatambula yagamba muzungu yasobola ssewo okukuuma embweno joje paati linnyini mbwa nzungu n'asanyukira lugobya jjoli bukadde bw'ennusu ddala ezaabeeru toola n'amuwa obukadde obusatu omuzungu ekibwa yakifuulanga ggwe yakola n'embaga natenda mu canada akuulaga embaga yasomba bazungu bawayira ekiwalugobya jjoni waliko ssebo sipecyo bandi omwenge byakunywa nga tobimaleemu omuzungu omanyi yaganza vidiyo n'agitega awali lugobya jjoni nga tudde n'ekibwa basinda mukwano okuva ku ntandikwa n'ebyomunjweka bamuwa n'amakambo n'osi canada akamasaamasa okuzaama banywanyi kitaawe tamanyi nti tujja bimanya ng'awasa ekibwe yali nga dukita yaweereza ndugu ekiwandiiko nti omwezi gw'okunanja kujja obbalaba joje paatiri yakwata teeku n'agimutondera lugobya jjoni akuuli byambagwa lugobya jjoni teyagiteekako yatereka ntereke n'agitereka mu byaleeta eno byali tulaga ebitinza bulaaya tetwamulindako ddala ku kisaawe yatuuka ku makyanga twekuba waabwe nyina mulokole yasumba balokole n'ab'enganda z'okukuuma omwana zito mumma jinza wistu suwebio Nalifu mapalioko kitu paraba Tuacha kambiza kijingo ute Nkira naragono tambiri ute Uliechi wiyo jiwanga vata mkwano Chitaweta majinti tujabilaba Ulioku yechi wanga vata mkwano Chitaweta majinti wa musoko Kipana njinja woku vikukayo viti Balino kubwaba sinda mkwano Awabalo kurire mugira Yesu Baba sika tleone tweke kamaso Nina ya sati dati datuke wawo Mwana chako ze chifuse chikuno Lugovia yeje yoku samba video Netu mutangira ngatuza kumaso Netu jimala yoku bambu kusoka Tomu wali yonsavu junjulire Ono ya swaru karugu ya juni Nekati ya tayo muno sifanada Nabisa mujito kugambe seru Musana mwende kubangenda uraya Itate mujito kugambe seno Musana mwende kubangenda uraya Wajikwese wudu mwuru wa senti Matuzireka otara kusikuno Mwabakula binu mwure sebiru ate Sirimu mweya vatara mwa zino Uoba kuchi wate nuku mawenu Pakazi vota za musansa biru ate Anyika taiganda vudensino Endu ate mkumezi tona mwanga Anyika taiganda vudensino Endu ate mkumezi na jama mu Dekane kichita mkuma devi Zekizi tumutonda mwute banywanyi Mwera bamazo kukonzo kwangi Musange kakonzo singombaya Mwera bamazo kukonzo kwangi Musange kakonzo singombaya Mwese